chungu. Bukasa. Fueba umeba fishirikiti.
Exclusive from ZC.com.
Masterclass. Barumu vana lundi la vose na rent. Olu tu kwacha selinga siye change. Indie time mantu vama konda church. Na wangongole ya na chinja roti. Buka penta kumvela mosteki. Yukushinga na chila ilibe musongo. Guys ina napya lezi mvela mpoto. Mana inda kutiva chavenzo chako ndala majidope. Dava inkono milibe muzake. Atate mwezi kwa nisa buwanji. Kenze tenu sunashote mukake.
From ZC.com.